usama. Ayusama, uzoglimaza, masiplava, wenza maada, estigini namza, wenzo oti waka, ayiniskate bafe, tuzama galpegi pake. Ayusama,
ayusama,
ayusama.
Simumbuku innocent, kodwa maseselekile mfisa kashini sent. Ujavu busuku bonke ntanga likhe lamahhala masekuphela ivabhu ubonisile kolamula ukuvala. Angeke uze umtshele uzama uyikhosi, angeke uze umele uzibizele ingozi, angeke uze umtshele ukhandele itoti asiphinde gasi. Ngikutshela ngomami yothi mumbuku innocent, kodwa maseselekile mfisa kashini sent. Ujavu busuku bonke ntanga likhe lamahhala masekuphela ivabhu ubonisile kolamula ukuvala. Angeke uze umtshele uzama uyikhosi, angeke uze umele uzibizele ingozi, angeke uze umtshele ukhandele itoti ayizama uzokukhandela itoti.
Lo mntwana umthole ematshwaleni, mthole emakhoneni esejive engabambeki. Zamave muhle ungasibheki isitori sakhe nabolova basekasa basiphaya isikelem sakhe. Masefikile uzama ungakuthenga kungabaleki. Lethekeni nokuhlala kusemnyanga ematshwaleni, ey, e kusemnyanga ematshwaleni, ey, kusemnyanga ematshwaleni.
Ngicapica ngalo mntwana uzama, akasemuhle mntana womuntu uyabama. Angisho izenzo zakhe nazo ziyabama, uyaxhumaxhuma mntana womuntu uyadaka. Engasefika yona insizo utshala ziyaphaka, awu ziyabaka. Ngicapica ngalo mntwana uzama, akasemuhle mntana womuntu uyabama.
Uzama wokuthi mekufike yena kubhekwe yena, wayebuza ubusuku bonke engakhiphanga isayini. Amajidi emthanda uzama yena ifunela imali, wabaleka kubuxoxela abazali. Wathi umama usengaphezu kwamandla ami. Ayuzama, intwana encane isifikile.
Ayuzama.